wulira kikuyinze owulira ofa olina amaloboozi gakubuzabuza mumaloboozi mu maloboozi ago londamu erigamba nti osula fubutemu amanyi yimirira ogambe nti osula
www.djericom.com.